mtoto wakilia dede, dede.
Mindo baba yake ni mbebe.
Mabuba, mabuba.
This is when I blew a classic. It's your beloved, and this is our type of song. Your deep classic.
Mrembo, nataka nikusimuri hadithi. Ujua wapi nimetoka na wapi ninakwenda ke. Tofauti kati ya wewe na wale. Kwa waifu matirioni
tunafanana
ye. Kama mapacha, kama mapacha, true love it does.
Tunafanana ye.
Dadi, sabia na mwenendo matendo.
Tunafanana ye.
Yo mama sita like. Look at me, I'm look at you, baby.
Tunafanana ye.
Nataka uwa waifu matirioni.
Ata vita buvadini vimanikai. Mwanaume kuchakarika. Langu jukumu nimejivi.
Kimwali mwenye shida. Yendo wangu swaiba. Sweet love it die. Oh,
oh baby. Nikafanyo tingo. Niwe konda nikamate bingo.
Hali mbari ni kutuza mwari. Chapaza bonge la toto.
Auna maringo. Auna kaisi ding. Sasa kumeki bingo.
Umeridika na mimi.
Salamu sigombi baby. Wasalimie kwa furaha. Mana nyumbani utarudi. Nataka uwa waifu matirioni.
Tunafanana
ye. Kama mapacha, kama mapacha, true love it does.
Tunafanana ye.
Sabia na mwenendo matendo.
Love you, and this is a type of song. It's about being something.
Solomon, you love.